dusaba twaje bavuga no cyo nitwemera ko mu Burundi arabantu bakora ubuhinga
kugira ubwo buhinga bugende neza leta icyo yamaze kwiyumvira
Ige rero nabandi bashitse mu gihe cyiza cyane aho igihugu kiriko kiratunganya cha kibanza cyo gukoreramo amahinguriro imwe twita zone economique speciale ntaco buza rero ko umugambi nk'uyu wa Ige ashobora kubanka mu kibanza ahakorera urabona ko ngaha asanzwe akorera akorera mu ngo ahaba abantu akorera ibindi bikorwa byose byo mu gikoni
udusaho dukorwa n'ishyirahamwe ya PB turubwoko bwinshi hadutekera ibintu bitaremereye nk'irobo n'udushobora gutwara ibiro bigera kuri 15 utwo dusaho dukozwe kandi ku buryo dutekerwamo ibintu bitose ntidutabuke inama nshinga amateka y'umuryango wa EAC iherutse gusaba ibihugu by'uwo muryango gutora amateka abuze ikoreshwa ry'amashashi muri uwo muryango igihugu cy'u Rwanda nicyo karorero mu kugwanya amashashi kuva mu mwaka wa 2008 itegeko rihari rihasha abacuruza abayinjiza mu gihugu gushika kuguhanishwa umunyororo bikaba byatumye amashashi acibwa mu Rwanda Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijuja Amerika.
Inonga hadusozere ikiganiro chachi wanyu muntara chuno musi, mwakoze mwe mwatwumviriza. Yakoze Innocent Kimenyi na Ingenieur Justin twari kumwe muhinga bw'ivyuma, Diane Nahazwe mwari kumwe kuri mikro ndabifuriza imigisha n'amahoro aho muri. Icyo cyari ikiganiro iwanyu muntara. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri miko mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murakoze
Mwamwita Jay Paul arakubaza ibibazo bigira nko muri bitatu urashaka gusohoka urashaka kuryoshya urashaka kuzenguruka Kigali muri Porsche Cayenne banagufotora ibaze Indirimbo yitwa Too Much ni Jay Paul afatanyije na Urban Boyz ukongeraho Bruce Melody ndetse na Uncle Austin ako kazwi k'umukobwa urimo kumva mo keza n'umukobwa mushyashya witwa Marina Indirimbo bayise Too Much ni dutangirije gahunda yacu y'uyu munsi umusore wanyu Ernesto ni uri muri studio za 94.9 cyangwa se 95.2 kuba twumva bari mu gihugu cy'u Burundi ni 104.3 mu yandi magambo ni radio ijwi rya Amerika radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana mu Burundi mu Rwanda ndetse no mu Republika iharanira demokarasi ya Kongo icyarimwe
Guy made me lose my mind. What am I you gonna be fools Hey!
tune me cha umadora na manyarwanda uboni konye kwishura ichuti za wina sono si hezi bafati cho kumanya ndabura wanjize humotazi kuburyo buri kimwe ushaka nagikora simba z'ubushobozi nkabora neza I'm a gentleman ikizaba cyo sukunda ndakiguha
Bruce Melo dati fakture za uyu munsi zinde cyane ndabizi neza ko hari abantu biteguye kumera neza cyane cyane ku weekend iba itaraboro iba itari buze kuborohera kubera icyumweru kiba cyarabaye gikomeye cyangwa se uba waragize makazi kenshi ukavuga ariko uti weekend irageze okay kubigeze none ngomba kwitwara neza nyamuneka muze kuryoshya ariko rero muze kumenyaho gahunda ziba zigomba guhagarara cyangwa se zigomba kurangirira utaza gushiduka aho mwiye banza umve gatoka ka
Can you cook your mose? Can't you touch any panina? Can you find me at your day? Can you thank you, Kajamira? I say, you're fire, baby.
Fire, 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 baby.
Fire, oh,
fire, 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 fire.
Umwibutse gukomeza gukurikira radio Ijwi rya Amerika kubanga bw'ibyuma hari uwo bita Engineer Kim ni urimo gusinika izo ndirimbo akakarimbo ngo kitwa Fire bamwita Diamond Platnumz ari kumwe n'uwo bita Tiwa Savage kwibutse ko Diamond Platnumz mu minsi mike cyane azaba afite ibitaramo aho ngaho mu karere ndaje gatumbi kubwira mu kanya uko bimeze
Fire, fire, fire. Baby, Njema ifaji chana uzima Kuna kesha kulitabi Pendo kuchina baby Tena wengine wakubwa mi Watu watima
Tanga kunyani Kurugu mechi mkwa kwani Mtoto dari wakadana Samba chumbani Endo mechi wanjani Sini pie simba yaka
Maka masunani Jinsi kuna tatem
bamwita Tiwa Savage kuva mu gihugu cya Nigeria uyu mukobwa mwiza cyane ni mwiza kunateye umuziki arawukora neza oh my god nakubwiraga ngo Diamond Platnumz ku itariki ya mbere azaba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma gato ku itariki ya kabiri azaba ari I Kigali no kuvuga ngo abadukurikiye bari muri Congo abadukurikiye bari I Kigali yewe niyo wabudukurikiye uri ni Burundi why not ushobora kujya muri kimwe muri ibyo bihugu ubundi ukaryoherwa edeye indirimbo nyituye aba Islam mwese mwari mumaze igihe muri muri kwa kwezi kwa Ramazan mudashoboye kwirekura none ubu ngubu noneho akaba ari gahunda arukuntu ibintu bigenda neza cyane tukava mu buryo he tujya mu bundi abo ngabo baraza bakubwira ngo it's a dancehall thing you know buryo rero ushaka kuryoshye cyangwa ushaka kubyina neza ujya no muri dancehall babita Cherry and Nina banza gato umva aka karirimbo uburyo kazamuka
Kuko na
akaririmbo cheri anina bakise ngo mfata abo bavuga ngo mfata ngo nkomeze ngo ntunde kure nanye ndashaka yuko unkurikira kunkurikira nako kunkurikira nagaragara kunyirukanye inyuma ndi kugenda no je kuri Facebook page yacu niba ukoresha internet meze neza wandike VOA radio yacu ubundi banzu ufyonde mu kimbi babyita gufyonda mu kinyarwanda n'ugukanda ukande kuri like udukurikire nurangiza urebe post nashizeho cyangwa sizindi post zigiye zitandukanye zigenda zijya kugenda uduha ibitekerezo tubwire uko ibyumva ndabiza abarundi ndabazi ndabaza abakobwa murabakunda komeze kurikira radio ijwi rya America umusore wanyu Ernesto niwe mukiri kumwe ni 94 n'ibice bibiri cyangwa se 95 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice bibiri kuba ari mu gihugu cy'u Burundi naho ku 104 n'ibice bitatu naba ari mu Rwanda ndetse no muri Congo aho ngo niho ushobora kudukurikira ibintu bikagenda neza iyo Kim buretse gatoya buretse gato mbanze nibwirire abadukurikiye muri kano kanya hari ibintu bijya biteza ibibazo cyane cyane kubijyanye n'ibihangano ndetse n'abahanzi ugasanga umuhanzi yakunze indirimbo y'umuhanzi runaka wa kera yayisubiramo ugasanga biteye ibibazo ariko burya iyo indirimbo imaze igihe kigera ku myaka 30 yarakozwe hari icyo bita fair use ni ukuvuga ngo ni uburenganzira undi muhanzi runaka ashobora kuba afite kuri cya gihangano kitayike ariko akaba yagisubiramo mu rwego rwo kugira ngo haheshwe cyangwa se hahabwe agaciro n'icyubahiro wa muhanzi wakoze indirimbo yabanje ni muri urwo rwego uyu musore w'umunyarwanda bamwita Corneille Nyungura yasubiyemo indirimbo yitwa I Wanna Dance with Somebody ni indirimbo y'umuhanzi Whitney Houston kuri ubu ngubu yamaze kuzuza imyaka 30 ntabwo ari yejo bundi my friend utayumva ukagira ngo uburyo ryoshye ukagira ngo ni yejo bundi ni indirimbo y'umuhanzi kazi yakoze mu mwaka w'1987 banzu yumve gato
strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to change the blues away.
Yes, ni I wanna dance with somebody. Ni ndirimbo ya original version ni ubita Whitney Houston cyangwa se iya mbere yakozwe na nyakwigendera Whitney Houston umuhanzikazi w'umunyamerika witabye Imana mu minsi yashize, ariko iyi ngiyi nyine iryo zwe urimo kumva ni rya Corneille Nyungurano umusore w'umunyarwanda ariko uba mu gihugu cya Canada cyangwa se w'umunya Canada. Iyo ngiyo rero ni ndirimbo yasubiye mu rwego rwo guha agaciro cyangwa se guha icyubahiro Whitney Houston. Nawe iyi ngiyi wakwemererwa kuyisubiramo cyangwa se wemere kuyisubiramo kuko yamaze kugera muri cya kigero cy'imyaka 30 y'ubukure. Ndabiza kakaririmbo hari abantu benshi bigahise kibutsa bya bihe byabo, hari abatakibasha kubyina kubera babaye banini cyangwa se kubera imitsi yabizanye, ariko nyine nta kundi mwihangane. Nuko nguko turacyari kumwe, umusore wanyu Ernesto muracyari kumwe, indirimbo igiye gukurikira ariko sinzi, ntabwo nyibatuye kuko bose aramutse yumvishe ko iyi ndirimbo nayituye abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika yahitangira gute, yahitangire ku muryango itangira ngo yeho. Aravuga ngo ndakwanga indirimbo ntago nayibatuye. Actually iyi ndirimbo iyo ndi kuyumva cyangwa se iyo nyumvise mita nibuka indi ndirimbo yabaga mu Rwanda kera yitaga Karaha, iyo mu gihe cya Karaha nyuze ya ndirimbo bita ngo Karimi Kashyari. Ni indirimbo ushobora gutura umuntu mwagiranye ibibazo ariko ntimukabikore, nta mpamvu zo kwangana. Oh my God, ntabwo narinzi ko indirimbo yarangiye. Ariko akakaririmbo kari karyoshye ni Bruce Melody. Turacyari kumwe, umusore wa Ernesto niwe mukiri kumwe, gahunda ni dususuruke cyangwa se ndacyarimo gukomeza kubafasha gususuruka. Uwakwerekeza mu gihugu cy'u Burundi sinawe tukumva uko bimeze, reka tugire gutya. Yeah. Ati kugira ngo nkunde kuboregwa ariko ntago mboregwa jenyine. Oh my god, bamwita yo ya Jamari n'umusore wanyu kuva mu gihugu cy'u Burundi ubu ngo wabarizwa mu kumugabane w'uburayi mu gihugu cy'u Bwongereza. Niba uzi kubyina ikinimba zamura gato Brit.
Oh my god,
yo ya Jamari. Abantu baborewe bose muri iyi weekend nyaboneka mwihangana karimo mukatambe.
Basinduka kulima yemwe ngo kwa nakabaganye nasanga zaheze haesa nkabura namyo keso yemwe amajambera labasize bakira ngo nkunda kuboregwa ariko simbore kwa chenye ndangira basinyoe kuko benshi baragana yemwe nkasanga zaheze none mumbarira basinyoe bakira ngo nkunda kuboregwa ariko simbore kwa chenye
turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu ariko nongere nkwibutse yuko kuri bo budukurikiye neza cyane ufite internet imeze neza no kujya kuri wa.radio yacu voa.com ukadukurikira ahangaho niho dukurikira kuri website yacu kandi nanone mba nkeneye ko mumbwire cyangwa se mumpa ibitekerezo byanyu kuri Facebook ntihandi mwandika voa radio yacu ubundi ukajya kuri post mba nateyeho ukampa ibitekerezo ukambwira uko uri kudukurikira ndetse naho uherereye kugira ngo nanjye ndyoherwe. Mbere yuko nsoza reka tubanze twumve ngo another one.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. And as much as I can came from Maytag. Rock a wristin' on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can do some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow. You know the cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest.
Bawita DJ Kare dari kumwe n'ubita Riri cyangwa se Rihanna ndetse n'ubita Bryson Tiller barakubwira ngo what thought. Nimwe mu ndirimbo navuga zirimo gushyiraho akadomo ku muziki muri iki gihe turimo ndabije.
I heard it got these up going crazy. Yeah, I teach you like a lady, lady. You made me drown in it, ooh, touche. Like a wave, sit on brown and honey. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey, girl, that's when I told you.
Told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild.
Hello. Khaled. Oh my god. Nuko nguko nimuza kumva nakivuga muze kumenya ko nagiye. Gusa icyo nzi cyo mwaryohewe kandi nange naryohewe nishibiye kubana namwe. Gahunda yo yaya yindi kwa rugususurutsanya muri iyi weekend ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 akubazikurikira bari mu Burundi naho mu Rwanda bikaba 94 n'ibice 3. Ntukibagirwe kujya kuri Facebook page yacu kugira ngo uduhe igitekerezo tubwire uko byumva ndetse no kuwifuza ikiganiro cyacu gitaho ko cyazaba kimeze. Njyewe rero nari Ernest ndabifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda zacu dukomeza tukomeza kugenda tuba gezaho hagati aho ngaho ubwo njyewe ndagiye ariko sati bireka basigara nababwira ngo satura amabafure.
Walisema kwamba sitofika mbalini, wakasema kwamba nitaishia kunyangele. Nikazidi kuoka, wakazidi kutoka, ona sasa matunda wanani yuni yange. Follow me, follow, follow me, African sound boy. Follow, follow me, follow me, follow, follow me, pretty boy. Follow, follow me, 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 yeah, yeah. Nafungua milango Mungu nuna toa riski hakuna wakupiga. Sikipanda zapanda nikipiga moja waruka, nikipiga mbili unajiuliza huyu nani. Na 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 na. My name is Satura, I'm from Kenya Empire. Satura, I'm from African sound.
Come on.